dusangire ijambo
ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku makuru yo mu Rwanda turaha mikoro mugenzi wacu Eric bagira ubusa uri Kigali Eric mikoro ni yawe
ndagushimiye cyane Etienne Karekezi kuri uyu mwanya mu kiganiro dusangira ijambo cyo kuri uyu munsi mboneyeho n'umwanya wo gusuhuza abadukurikiye dusangira ijambo yacu kuri uyu munsi iracyari kuri wa mwihariko twabararikiye mu kiganiro cy'abanje iracyibanda gusa ku nsengero za Kiliziya Gatolika ziherutse gufungwa mu Rwanda mu nkundura guverinoma ivuga ko hari insengero n'imisigiti bitujuje ibisabwa bigomba gufungwa urutonde rw'ibisabwa rwasobanuwe n'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere mu Rwanda RGB mu nyandiko rwashyize ahabona ibyo birimo kugaragaza umwanya wisanzuye imbere y'ahasengerwa kandi usukuye wo guparikaho ibinyabiziga n'ibindi nyuma y'ikiganiro cy'abanjirije iki ijwi rya Amerika yabagejejeho twakomeje kugenzura ibya Kiliziya Gatolika amateka agaragaza ko ibaye ubukombe ku butaka bw'u Rwanda umwihariko wa none twagiye kuri zimwe muri za paruwasi gatolika zafunzwe tuganira n'abakirisitu bazisengeragamo birumvikana kuzirebeye inyuma ukageranya naho iterambere rigendana n'ikoranabuhanga bigeze wahita wemeza ko zishaje gusa aho twageze twabashije no kuzinjiramo imbere biragoye ko wabona abaziyobora ngo bakwisanzureho bakubwire akaba ari ku mutima kugeza ubu tubagezaho iki kiganiro dusangira ijambo turabibutsa ko icyegeranyo cyashyizwe ahagaragara n'inama y'abepiskopi gatolika mu Rwanda ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 10 uyu mwaka cyerekanaga ko ikibazo cyo gufunga ibikorwa remezo bya Kiliziya Gatolika kitoroshye ku isonga cyagaragaje ko mu Rwanda hose hari hafunzwe za paruwasi 47 muri paruwasi 231 mu gihugu hose zo muri diyosezi 9 ikindi iboneka muri iki cyegeranyo biratwereka ko muri santrali hafi kimwe cya kabiri zingana na 474 zafunzwe muri santrali 943 zibarizwa muri diyosezi 9 ziri mu gihugu hose diyosezi ya Kibungo iza ku isonga muri diyosezi 9 zo mu gihugu hose zari zafunzwemo paruwasi nyinshi kurusha izindi muri paruwasi 22 zibarizwa muri diyosezi ya Kibungo hejuru ya kimwe cya kabiri cyazo zari zashyizweho ingufuri hari hafunzwe paruwasi 14 zose nyamara diyosezi 3 arizo Cyangugunyundo na Ruhengeri zo nta paruwasi nimwe ubutegetsi bwite bwa leta bwafunze diyosezi ya Kibungo kandi ikomeza kuza ku mwanya w'imbere nka diyosezi yafunzwemo santrali gatolika nyinshi imibare ya Kiliziya Gatolika mu Rwanda igaragaza ko muri santrali 101 zari ziyigize santrali enye gusa arizo zisengerwamo kuko 97 zafunzwe aha diyosezi ya Byumba ihita ikurikira Kibungo imibare ya Kiliziya Gatolika mu Rwanda igaragaza ko muri santrali Gatolika 109 zo muri Byumba izigera kuri 25 zigisengerwamo naho izindi 84 ubutegetsi bwazishyizeho ingufuri kuri diyosezi zifite santrali nkeya zafunzwe harimo iya Gikongoro muri iyi diyosezi hafunzwemo santrali 23 muri santrali 72 muri diyosezi ya Cyangugu ho hafunzwe santrali 25 muri santrali 83 amajanisha yakozwe na Kiliziya Gatolika mu Rwanda mu cyegeranyo cyayo yashyize diyosezi ya Kibungo ku mpuzandengo yo hejuru iri kuri 63% za paruwasi zafunzwe ndetse na 93% za santrali zafunzwe ijwi rya Amerika nyuma y'iki cyegeranyo yashatse no kumenya umubare w'abakirisitu gatolika byagizeho ingaruka imibare yose hamwe y'abakirisitu gatolika batabasha gusenga nk'uko twayihawe n'inama y'abepiskopi gatolika mu Rwanda baragera ku 857,327 na 327 hafi miliyoni yose ubu tubagezaho iki kiganiro dusangira ijambo inama y'abepiskopi gatolika mu Rwanda ubutegetsi bumaze kubafungurira za paruwasi 8 muri diyosezi ya Kigali hafunguwe paruwasi ya Shyorongi Gihogwe na Rurindo muri diyosezi ya Kibungo ari naho hari hafunzwe paruwasi nyinshi ho hafunguwe paruwasi ya Mukarange gusa naho muri diyosezi ya Gikongoro hafunguwe Kibeho na Muganza ni mu gihe muri diyosezi ya Butare hafunguwe paruwasi ya Kiruhura naho muri Kabgayi hafungurwa paruwasi ya Ruyenzi. Ubushakashatsi ijwi rya Amerika yakoze buratwereka ko mu mwaka w'2012 habarurwaga abakirisitu gatolika barenga miliyoni 5 banganaga na 43% mu Rwanda. Ni ukuvuga hafi ya 1/2 cy'abari batuye igihugu muri icyo gihe. Amateka tubwira ko Kiliziya Gatolika mu Rwanda iza mu myanya y'imbere mu bafatanyabikorwa b'ubutegetsi. Yigaragaza cyane mu bikorwa byiganjemo ibyo gusigasira no kubaka umuryango nyarwanda, ubuvuzi, uburezi, imibereho myiza y'abaturage n'ibindi. Umwihariko w'iki kiganiro cya none twegereye abakirisitu bamenyeza paruwasi zabo zigishingwa. Paruwasi ya Rutongo iherereye muri diyosezi ya Kigali, yashinzwe mu 1943. Amateka tubwira ko yatangiriye muri komine ya Mugambazi, ubu ni mu murenge wa Murambi. Itangira kumanywa abana bayigiragamo ku mugoroba, abacukuzi b'amabuye y'agaciro bo muri ako gace nabo bakayigiramo. Ubu aho yabaga inyubako iracyari ishuri. Muri 1956 yimukiye mu murenge wa Masoro mu cyahoze ari komine ya Rutongo. Twahuye n'umusaza Francisco Saveri Ntuyahaga n'umukecuru we Marita Kanzayiri.
Naramenye maze gukura nyine mihinga niho nigiye tugisima nabatirizwa Masoro ariko narigiye hari.
Mwamaze kwiga muri Gatigisimu bahita bimura
mubaka imatahi ya paruwasi.
Yego. Bahita paruwasi ya Masoro urayibona ya Rutongo.
Niho nabatirijwe.
Yego. Byari bimeze bite kuri uwo munsi?
Byari byiza. Byari byiza.
Mwigishwaga n'abakene n'abanyarwanda, mwigishwaga n'abazungu, byari bimeze
bite? Abazungu.
Dushushanyirize hariya muhiga Gatigisimu kigoroba byabaga bimeze bite?
Byari byiza. Byari byiza naho. Abapadiri ni naho babaga bataraye Masoro. Babaga hariya mu gikari.
Hari abo wibuka mu isura ku buryo cyangwa haciye imyaka?
Ni kera haciye imyaka.
None se kuki wigiye hariya ukabatirizwa i Masoro?
Hariya hasigaye Masoro ariyo igezweho, duhita twimuka.
Nabwo bari bahari. Hanyuma se Masoro bahubaka urabizi?
Ndabizi rwose. Mukuru wanjye yari hakoraga, bajya kuzana ibintu kuri ibikoresho muri Zaire na Padri Benemere Ntoza Kasiani. Purede Kasiani niwe wayubakishije iriya paruwasi. Niwe wayubakishije azana abanyeshuri b'i Kabgayi, niwe wayubatse.
Nanjyereka ndebera nabatijwe muri 1967
nabatijwe
na papa ari umuririmbyi kwa padiri, hari umupadiri Jardine na misitake iwabo padiri nibukaba
bari bakuru nyine.
Hanyuma aho bahaviriye ndumva aribwo virimiri ishire yaje
na wa wundi wikishiranye
Jarevi. Yarabuyemo nyanja marame imyaka 40. Isi 40 ari mu nyanja.
Niko yabigishaga. Niko tuntu mwibukiraho. None muze. Ubu rero paruwasi yanyu barayifunze.
Ubu ntabwo tukiyayo.
Bivuze iki ku bantu mwahabanjirije, mwahasengeye?
Twarahasengeye none baraduhagaritse. Leta ni bavuga ko batuje ibyangombwa.
Byarabababaje se?
None se kuba usenga Imana uri umukristo, Imana ishobora byose, no kuba nkiriho niyo. Nk'umumama wanjye yapfuye muri 1960 mfite imyaka 10, ansigira dusaga twanjye ndaturira. Uyu mugabo twashakanye muri 70 amaze gupfusha umugore afite utwana 3 natwo njyamo ndarera. Tubyaranye imbyara 9 n'abo namusanganye 3, ubwo bivuga icye ko ari 12. Ubwo kugeza ubu uyu mutware ntaribi afite aho atuye, ku buryo wakumva ngo hariya umusaza yavugaga nabi cyangwa se ni umusindi cyangwa se ararwana. Hari
byose mubikesha gusenga,
kwizera Imana. Nyine iniba usenga urasenga koko mubana be ifuraye ipfuye ibyaye karindwe kujyagana n'uyu munsi ni nyagasani mbakesha ye ntasingiza imana
dore ndabona n'umusaraba mu nzu nk'ikimenyetso cy'abakirisitu
yego yindi
yego ishusho ya Bikira Mariya
n'abarokore barahari
n'abasiramu
muze wowe wafunze insengero wamusaba iki
nuje ko badushakira ibyiza
yego
ntabwo bavuga ko leta yagize nabi
none se ubu muri gusenga mute
ntabwo dusenga dusengera mu rugo
nyine ariko mu minsi ishize twageragezaga tugasenga aho duteraniye bose uwiteka nzamwiringira kugeza ryari uko abana banjye ari icyenda sinaraguje sinzi guterekera mva ko nabaye imfubyi nkarera izindi imana inkomereza
uyu musaza wemeza ko yize kuri paruwasi ya Rutongo ntiyibuka amateka yaho
navutse ni gatanu
ubwo ni ukuvuga ngo ririya shuri rirakurusha imyaka ibiri kuko ryo nabambwiye ko ari ryo muri 43 wahamenye ute n'ubwo uhaturiye mbwira kugira ngo ujye kuhiga byagenze bite
nzi kugira ngo njye kuhiga kunyu n'abana bajyaga yo kwiga hariya abayobozi baho simbazi sinabakubwira shida numva ku gusoko nahizi umwaka wa mbere icyo gihe nta mashuri y'intuza icyo umwaka yarayo nta yari ahari umuntu yaraza akajya mu mwaka wa mbere nkubwiye ngo twabaga tumeze gutya naba nkubeshye gusa n'amashuri urabona bagiye bayagura ntabwo ariko yari ameze ubundi twigiraga muri amashuri yo hepfo aharinduye wawe ariyo byo bihabwa byose nibyo bongeyeho muri iyi myaka ubundi amashuri ni hariya ubunyu yanditse intuza igihe bayubakiye ni hariya niyo twigagamo turarireba
udushushanyirije habaga hari umwuka umeze ute mu ishuri
nta kibazo
mwigishwaga n'abakinnyi n'abanyarwanda n'abazungu
n'abanyarwanda
icyo uhibukira cya mbere cyagusigaye muri wowe n'iki hariya wiga
cyasigaye munsi cyane nakubwira ngo ni igiki ntacyo ntumva nibuka nayo zirega n'igihe gitoya nyine igihe gitoya nigira kwiga hari Rutongo ndahavanje za rurindo gutyo gutyo mbese ntarataza hariya ntabwo nabize igihe kirekire
wahize nk'imyaka ingahe
ntabwo nyibuka rwose ntabwo nyibuka
byose warabyibagiye muze
umutse igihe kirekire
uyu musaza ari kumwe n'abandi baturage nabo bageze mu zabukuru muratwihanganira kuko ntacyumva
muraho
murakomeye
yego yego
amakuru
ni meza ayanyu
ni meza
natwe turaho ndi umunyamakuru
akadufata amajwi
nagafata amajwi
barimo kubyumva ibyo tuvuga
baraje babyumve
barimo kubyumva ikoranabuhanga wateje akavuga ijambo ribi rero
oya ntaribyo
ijambo ribi ryaba riturutse
nkorera radiyo ijwi rya Amerika ndi umunyamakuru wa radiyo ijwi rya Amerika none bambwiye amakuru ngo iyi paruwasi ya Rutongo bayubaka urabizi
urabizi bayubaka
bayubatse nka ryari
bayubatse 59
bayubatse 56 imaze 68
kuko
binanditseho
iwacu bigaga imugambazi
ababyeyi bayita 56
muze barayifunze rero ubu ntabwo bari gusenga nawe uri umugatolika
seko bayifungiye iki
ntabwo wamenye icyo bayifungiye
ifite amakosa ko imaze imyaka myinshi ikosa ryawe ni irihe
ngo hari ibyo itujuje
ibyangombwa bituje
hari ibyo itujuje se nk'ibikize
n'umunyamakuru
nk'ibiki
baravuga ngo nta mapave ngo nta gifite ibikoresho bifata amajwi ngo adasohoka hanze ese buriya irabasakuriza muze irasakuza
irasakuza
se byo gikabya
cyane paruwasi yarasakuzaga
ni ugusakuza byo kabya
nise si nkaho hano hirya buriya bahari abasakurizaga danse
niba hari ibindi bashaka kugira ngo bahindure nawe ubundi ibyuma byahoze
badufungiye byarabasakurizaga
kandi n'ubu biriho ibyo bindi rero bashaka kugira ngo wenda bakorekeka niba ari ibindi wenda bashaka kugira ngo bishyashye wenda guhindura bushyashye
wewe wavutse ryari muze
indi
wowe
n'umunani
mirongo ine n'umunani
si wowe wabatirijwe
ntibatijwe
hariya
haruguru
wabatijwe iriya
irihe izina ze karisiti
karisiti
iriya paruwasi yaje hari padiri
irafunze wa mu gitondo byutse nkavuga da uri mu ijuru nkavuga ndakura mu Samaria nkavuga isengesho ryo gusenga nyine n'izi mbasenge
niko muri kubigenza rero niko muri kubigenza
niko turi kubigenza nyine n'ose kindi dukora niki n'ese ko tutajya mu kiriziya
ariko biratuvuna biratubabaza
ntabwo tujya mu kiriziya
bibababaza gute mukecuru
bitubabaza kuko
hari itegeko
ntabwo nta burenganzira ubu dufite kuko nk'ubu hari igihe twicara hano umuntu akaba ari mu majuni ariko nk'ubu wagiye ubuganira n'abandi mbese mukagirana ubumwe nuko ariko ubu noneho biratuvura aba hari umurwayi tukamusengera tukamuhumuriza nuko ubu rero byaratugoye rwose biratugora cyane
mwumva byagenda bite
twumva baduhora nibuze
iriya rutongo bayisenye kandi ariya kera mwabyifata mu mute
rutongo bayisenye oya bazayisenye rwose kuko ni iya kera kandi irimo abantu benshi
ariko
kandi nta handi
naguciye mu byo uvuga
yego
ubundi habanje amadina angahe nayo nshaka kugira ngo nanjye nkubaze usobanuriye habayeho amadina angahe habanje angahe
ari menshi ra ari menshi
menshi ati wumva ni ukuba yuko tumenye ubwenge menye ubwenge hariho gatulika hariho abaporoso hari abayisilamu abandi yaje ngo na nkuru nziza n'abavugabutumwa n'abayehova ni iki yaje gute yagiyeho ati none se kuvuga ngo gatulika isenga nabi
mureke ateze amatwi ijwi rya Amerika mu kiganiro dusangira ijambo bo tutatangiranye mbibutse ko turi ku ngingo y'ifungwa ry'insengero za kiliziya gatolika mu Rwanda turarebera hamwe ingaruka byagize ku bakirisitu bazisengeragamo kuri mikoro z'ijwi rya Amerika i Kigali mu Rwanda muracyumva akabagira ubusa ijwi rya Amerika nanyarukiye muri diyoseze ya Gikongoro Temistokere Mutijima yaganiriye n'uyu musaza wo muri paruwasi ya Cyanika
nitwa Nyirizanda Tanasi
iyi paruwasi waba uzi igihe yatangiriye
paruwasi yatangiye muri 1935 niho yageze mu Cyanika
hanyuma icyo gihe ubwo ntabwo mwari muhari ariko abari bahari cyangwa bababwiye amateka babwiye ko ni abazungu bayitangije byagenze bite
abazungu bayitangiye aho umuzungu wayitangije ntabwo muzi cyakora namenye ubwenge hari padiri mukuru Yohani Bizimana yari umunyarwanda w'icyangugu ahubwo
harya mwambwiye ko mwe mufite imyaka ingahe
imyaka yanjye ni 79
ku myaka 79 wavutse paruwasi uyisanga ihari
navutse paruwasi nyihasanga nanjye navutse muri 1944
hari abatubwiye ngo ikaduha niyo yabanje abayishinze baravuye ikaduha
abayishinze bari bavuye ikaduha abonzi habanze save abayisave nyine nibwo bagikado nyuma ya kado rero ni ku paruwasi cyane ko bayubatse abakristu bavuye imihanda yose basengeraga ndetse nabo nyamagabe nabo ku ishyamba nabo mu rukundo na bose bazaga hano mu Cyanika
izindi paruwasi tubona zo zari zitaraza
akazirezira zari zitaraza niyo zindi ijeje ubundi yabyawe na Cyanika mboga nayo yabyawe na Cyanika kirambi nayo yabyawe na Cyanika za nyirunyinyi zibyawe na Gikongoro ejo ubundi
ariko twabonye mufite nibikorwa byinshi bitandukanye kuri paruwasi ari amashuri nayo byaziye mu gihe kimwe cyangwa yaje nyuma
amashuri byaziye mu gihe kimwe yego abanyeshuri bose abafundi bose bazaga kwiga hano mu cyanika bose abafundi bose yazaga hano mu cyanika niho bigaga hari kubundi icyo gihe batwarasengaga cyane nyabo n'igihe cya Noheli ho abo mu mbuga barazaga bagacumbika ino abo mu rukondo bategereje ko Yezu avuka baza bamara ku cyumweru bacumbitse inangaho bategereje umunsi wa Noheli baraje rwose bacumbitse ubundi kandi icyo gihe Noheli yabaga saa sita z'ijoro hayi wayikajya mu misa ariyo begeranaga mu misa bagezeho bakisinzirira kubera ko babaga baje kare saa sita z'ijoro zagera bakaba basinziriye bakaza gukanguka yenda ishyitsi irangiye kubera baraye ijoro bazaga nka saa mbiri saa tatu bakaba basinziriye saa sita zikagera rero baje basinziriye Patiri bakaza bagasoma misa bakaye ubona ko rwose hari w'ishyaka ryo gusenga
ariko muzee ejo bundi paruwasi baba bayifunze ni ikintu cyabatunguye mwabyakiriye mute
ni ikintu cyadutunguye twarabyakiriye ariko ni ibintu byadutunguye ntabwo twari tuzi ko bagomba kuzifungira ni ikintu cyadutunguye twabyakiriye gutyo aho bazayifungurira tuzajyayo
None mubyakira mute nkamwe babanyantege nkeya bivuze iki ku Kristo bwanyu
Biratubabaje cyane rwose kubona badufungiye paruwasi kandi twagombaga gusenga ugomba ko turimo dufite akababaro kenshi cyane
ubu kuva bayifunga ntabwo urabasha gusubira gusenga
ntajya gusengera yese ko ntajya mu badive cyangwa mu barokore
None ubungubu muzee uhuye cyangwa uwaguha guhura n'umuntu ufite gufata icyemezo ku bijyanye n'ifungurwa ryayo wamusaba iki
namusaba amahoro kugira ngo badufungurire paruwasi
hari ingaruka ubona byagize ku mibanire n'ubusabane bwanyu
hari ingaruka nyinshi cyane twajyaga tujya mu misa tugahura n'abavandimwe tukaganira tukungurana ibitekerezo ariko ubu ngubu ntaho tugihurira
muri diyosezi ya Kibungo ho twaganiriye n'abo muri paruwasi ya Rwamagana
ahubwo nkamwe mwatuvuganira ntatwe dufite intege nke tukabona ahantu tugira gute natwe twiyambariza iyo mu ijoro
udasenze se ubundi hari icyo byagutwara
ariko se gaho abatatu aho bateraniye basenga barutumwe ubwo rero nyine ahubwo mutuvuganire kuba unavuze ko uri umunyamakuru
yego
ni byiza ahubwo mutuvuganire baduhe natwe
nicyo cyifuzo kuri mwebwe
ese cyifuzo ubu kwicara mu rugo ukicara udasenga Imana yego no mu nzu yawe urasenga ariko noneho ubundi hari aho umuntu ahurira ibibazo bikakemukira
uri umugatolika kuva mu bwana bwawe
kugeza ubu ngubu
ufite imyaka ingahe
42 kandi nabatijwe ndi uruhinja
wabatirijwe hase wabatirijwe
muri paruwasi ya Rwamagana ariko santrali yacu ariya nsinda nyine icyifuzo nge mfite ni uko mwatuvuganira bakadufungurira tukayoboka
mukayoboka kiliziya yanyu
mbega tumeze nk'abapfushije muri make ariko ubwo uvuze ko uri umunyamakuru witugiremo n'ubundi
mwaramutse mama muraho uri kwigisha se
Mbaritegura
guhabwa amasakaramentu ubwo ni amasakaramentu atandukanye
hari ay'ibanze batisimu kwemezwa n'ukarisitiya undi nyine umukristo wese yari agomba agenda
yego ngenda umunyamakuru wa radiyo y'ijwi rya Amerika yitwa Eric Bagirubusa twagendaga dusura ahantu hafunzwe tureba abakirisitu babayeho bate
harafunze nyine
Mbandi suku gusenga mu bigenza mu.
Gusenga rero iki gihe ubu tujya kuri paruwasi aho arakinguye. Ni ugushyiramo imbaraga abatoya bakagerageza ariko abakuze bo byaranze.
Byaranze.
Urumva ntiyavuga ngo agere Rwamagana ntiyabona ati kimujyana buri munsi biragoye.
None se ibindi bikorwa bitari ugusenga.
Ibindi bikorwa se ubwo ni nk'ibintu.
Nk'ubu nk'aba bana uri kubigisha ubabona uko bikwiye ugereranije nuko nko mu yindi minsi.
Ntabwo bimeze. Urumva uburyo bwo gutumanaho biragoye. Ako iyo twahuriraga hamwe twese hamwe Kiliziya ikinguye twarabitangaza. Tukabitangaza abakristo bakagenda babwirana gahunda igezweho. Niba twarafunguye hari bamwe babizi ko twiga cyane ko bavuga bati harafunze hari abavuga bati harafunze ariko twatse uburenganzira umurenge uratubwite ntacyo abantu bakiga.
Ubwo se mu masakramentu bazayahererwa he ruzayabahera kuri paruwasi? Hariya ni paruwasi ye? Ya Rwamagana?
Ya Rwamagana.
Ah ok. Hakundi.
N'ubundi nyine aha hari igihe tubatiritswe naho nk'abana batoya bakiri bato bakabandika ku Rwamagana ku busanzwe. Iyo ni sakramenti buryo gukomezwa. Sinzi niba wowe uba muri kiliziya cyangwa utari uwaho.
Ubu nakubwira guhera akazi.
Ntacyo rero kuri paruwasi tujyayo ntago nta kibazo cyinshi cyo guhabwa amasakramenti kibamo ariko umwanya wo gusenga wo tuguye. Uburyo bwo gutumanaho akubo byaranze urumva ni ikibazo barashonje cyane.
Mujya mumenya se ngo bazabafungurira ntibazabafungurira bimeze bite?
Nta
makuru.
Se umuntu yumva afite icyo cyizere akavuga ati ubwo ngubwo niba ngombwa ukuntu uko bikwiye azakingura.
Ku musozo w'iki kiganiro ndabumvisha uruhande ubutegetsi bw'u Rwanda buhagazeho. Bwana Paul Kagame, perezida w'u Rwanda, mu kwezi kwa munani yarahizaga abadepite na minisitiri w'intebe Bwana Edouard Ngirente.
Ibitubahirije amategeko ntibikwiye kubaho. Ubonabwo nabonye ku midiya bavuga ngo ibi bintu ariko banza perezida atabizi, ibintu byo gufunga insengero n'icyaha ndabizi. Ntabwo nshaka umpa ruswa ngo ubwo munjyaho mu izina ryiza ngo buriya byabaye ko atabizi kandi mbizi ahubwo sinabishaka na busa. Ibintu by'akajagari aho ariho hose noneho niyo byaba biri mu madini ntabyo nshaka, nzabirwanya rwose. Niyo mpamvu mwebwe nk'abadepite n'abandi mufatanyije n'izindi nzego hajyeho uburyo buyobora abantu mu nzira yumvikana utafite uwo buhutaza. Iyo mvuga udafite uwo buhutaza ntabwo mvuga muri abo ngabo babirimo bakora ibyo, abo bakwiye guhutara. Abo mvuga badakwiye kugira icyo bahutaraho ni aba baturage mukwiye kuba muyobora abanyarwanda. Nibo mvuga abanyarwanda mubeshya mubeshya mukabajijisha mukabatwara aho badakwiye kuba bajya mukabambura n'abike batunze mwebwe mukabigira ibyanyu bigomba guhagarara byanze bikunze. Cya gatatu rero noneho njye nzabagiraho inama nabyo mukakireba niba atari ko bikwiye. Aba bantu bateka umutwe bakanyura muri ibi by'amadini bakanisa mu biki bakambura abantu ibyabo bagatwara amafaranga umutungo wabo biraza gutuma dushyiraho umusoro. Umuntu araza gutunga umuntu ajye asorera icyo yinjije. Waba wakinjije ku binyoma wabeshya abantu ukabatwara ibyabo igihe tutara urwo rubanza rutaraba taraciba rw'uko ibyo wakoze ari ibinyoma cyangwa iki bikabanze hajyeho umusoro. Naho gukora bizinesi uyinyujije mu nsengero ngo ntawuza ayo wiba abaturage ati nibura tuzayagabana ajye muri leta ajye gufasha abo tuzasanga baragiriwe nabi ako kajagari gacike.
Inshuti bakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo, ikiganiro cya none nahangisoreje. Nshimiye buri wese ku musanzu we mu kiganiro. Nshimiye kandi mugenzi wanjye Temistokele Mutijima wamfashije kugitegura. Abandi namwe mutwandikire munaduhamagare nimwe tubereyeho. ngaho ni mukomeze munogerwe na gahunda zacu ku ijwi rya Amerika kuri mikoro z'ijwi rya Amerika mwumvaga Erika Bagiruhusa Kigali mu Rwanda nahuta
turamushimiye mugenzi wacu Eric Bagiruhusa utugejejeho iki kiganiro dusangira ijambo namwe abatwumvise nongiye kubashimira namwe kandi mbatumira kutugezaho ibitekerezo byanyu aho muri hose.